Bathi uthando lwami alifuna bosesa baningi. Owami ngiyamazi ofala bojera baningi. Owami uthando wena nothando, wena nothando uphethe uthando. Owami ngiyamazi angifuna bosesa baningi. Kanti nothando lwami alifuna bosesa baningi. Owami uthando.
You know I'm committed to us to the pie. The fact that I'm into you make my life smoothie. You're the only phenomenon flower in my garden. You're the only precious thing I drink of every minute. Tell you what, you've been fooling my life, okay? My baggy, I'm so jealous of you, okay? When I'm in the round, I ain't feeling myself. Power of imagination brought up to my heart. Today I'm full and that's true. Mugi mugi, I'll never let you down. I'll never turn my back on you, never penetrate. I'll stay true to you, no matter facing drums. Together make a great team through the storms.
Nginikuthando and I'm glad you got to let her back. Impatho yakho yenze mina ngibale nale track. Yangijabulisa lapha kimi wena ushiye gap. My ride or die vele mina ngifuna wena kuphela. Ngowami lo uhlala nami noma kushuba kubhed. Ungiphatha kahle unginika uthando uyakhathalela. Angifuni omunye ngihamba nawe mina ngikhethe wena. Ngiyohlala nawe ngithule sona vele ngibambelele.
Alifuna bosesa baningi. Owami ngiyamazi ofala bojera baningi. Owami uthando wena nothando, wena nothando uphethe uthando. Owami ngiyamazi angifuna bosesa baningi. Kanti nothando lwami alifuna bosesa baningi. Owami uthando.
I'm just scared ukuthi mina nawe sithukela. Kunini kufuna sithanda wena solo kushukela. Ubuhle bakhe kasi I don't think khona ungamela. Ngisho namajide engiwathembile afuna ukushela. My lips are soft and umfutu njengoshukela. Umntwana omuhle ushange fika upakiso kwendiya. Mabheka uyajulwe kwengani phela isimumundiya. Umntwana osiphethe grande kasi akaphuzi nebiya. Nathanda bebe yami inhliziyo uyayixolisa. Sacela ugada banomona bazosigaba.
Well, I'm here thinking things that I've been assessing. Tell you, I know my love sometimes is so defensive. I know your friends telling you you can't see pretending. All the stories that you had, they were so offensive. Sometimes we feel like a tutando lam is so depressing. The kind of love that was meant for you, complete a puzzle. Ngikhoma ngawe ngiblome nama gang and abantwise. One thing was fucking done that tongue, yeah, go keep a packing.
Alifuna bosesa baningi. Owami ngiyamazi ofala bojera baningi. Owami uthando.